talk to the town. Man, they could be G. Lamar, 41 records. Sihitaji mimi nyingine pair. Please, same yote yalo tokea, yeah. Ni vibaya tulinifikirie. Maji ya piti nikijitetea, darasa likalike nikikwelezea. Studomishe wana voko kurudia, nikiwa saloon bado wanyona mwongo. Hini bongo dizzy, my kamatiki ni chongo. Mina struggle, wauna struggle wongo. Kudabo double feelings juu yangu tena. Foleni nachangia ukiuliza, unakasirika simu kipiga siki hivyo. Enzizo mwanzo kutoka likupa gizo. Ikawa kama wimbo kama wito, ikawa kama kawa mradi upo ya.
Baby where you are why, usiji jaribu kwenda mbali. Asa tada na kuruli night. Why
baby where you are why, usiji jaribu kwenda mbali. Hata wewe unaruli night. Why
Strinileze vipi nileweke hii topic. Nikifanya hivi bora vile hutaki. Hivi we ni mtu wa aina gani? Mbona moja kai mbile kaita, tatu haingii wala nne haisugei. Sometimes slow mara speedy unawai. Mida hii soba mara ukije uko high. Hivi we ni aje eti wewe ni gani? Ukitoka mie aka skulizi, kwani we mwenzangu unakwendaga wapi?
Labda wani bubana machis wangu wa Mwanza, Kigoma, Arusha, Singida, Tanga. Hatukuni wala hatu mezibia, twacheza pool table wino. Menisikia ma
baby where you are why, usiji jaribu kwenda mbali. Asa tada na kuruli night. Why
baby where you are why, usiji jaribu kwenda mbali. Hata wewe unaruli night. Why
baby where you are why, usiji jaribu kwenda mbali. Asa tada na kuruli night. Why
Asa Falana Baruli.
Said this is 41 production.